Here's another one of you.
Kile nachotaka kama ni kweli na kopa unachopenda. Oh na 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 na.
Konga moyo bas, nitoe wasiwas. So najua man tuko biz na mitikas. Tukipata muda tagonga tumba glass. Hii ndo nafas, tufunge syllabus. Na kupatia kila kitu napenda. Hakuna story, wala kalenda. Wenzako nisha pita nikawatenda. Ila po kwako tundo sina agenda. Sifikiri mara mbili kuhusu paper. Cheki manzo zako wanavyojirate. Me so handsome, ila ni creator. Nikijisikia naonga na saper.
Shazunguka sana ila nataka wife. Mizina iana kama utakuwa right. Toche kuzungushana fanya kusummarize. Nakupa nachotaka, you're so nice.
Nipe kile nachotaka kama ni kweli. Nakupa unachopenda. Oh na 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 na.
Nyaka, nyaka, nyaka. Nyaka, nyaka, nyaka.
Hata rafiki zako wananisaka. Wanakono na boldies na vokupa bata. Mandinga, makari, mikasa, sukasa. Mikasi kwa mbali, atoki mtu kwa mkapa. Miaka liopita likuwa sishkiki. Unya mwezi mwingi kubadilisha mabinti. Squeeze weekend studio na pigia mabiti. Si unajua tena mziki na mziki.
Shazunguka sana ila nataka wife. Misina iana kama otokuwa right. Toche kuzungushana fanya kusummarize. Nakupa nachotaka, you're so nice.
Nachotaka kama ni kweli na kupa unachopenda. Oh na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
Darling,
yeah,
tuma kwa namba hii.
Ladies and gentlemen, kwa hivyo unacheza wewe.
Shazunguka sana ila nataka wife. Misina iana kama utakuwa right. Toche kuzungushana fanya kusummarize. Nakupa nachotaka, you're so nice.
Nipe kile nachotaka kama ni kweli. Nakupa nachopenda.
Take five now.